wakati na wazangu su COVID-19, na kumbuka kuna HIV, mtu wakabaji ni under 18, life picha picha kama video,
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Can balloon this one, yeah. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Wanangu wote wako maseke, yani hali ni tete. Jawa wapusha temeke, leta ulemba kuchepe. Wakati ninawaza kusu COVID-19, na kumbuka kuna HIV, kwetu wakabaji ni under 18. Life picha picha kama video queen, yeah. Tusambe, e Mungu Baba tusambe. Tusambe, e Mungu Baba tusambe. Hard time, tupo kwenye hard time. Hard time, tupo kwenye hard time. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life.
Tangulize Mungu riziki mafungu, mkono wa Baba huondoa machungu. Wakati wa giza shetani huongeza ukungu, utajikuta katikati ya sungusungu. Kichwa kimepaa kimetua juu ya rungu, utamwona ndugu, utamwona shetani akikupa gonjwa sugu. Watu watasema una lana, watu watasema huna mana, watu watabana, ila siku kifo watalia tena sana. Watakununulia jeneza kali sana, ndio watu hawa wasikuumize kichwa sana.
Tusambe, e Mungu Baba tusambe. Tusambe, e Mungu Baba tusambe. Hard time, tupo kwenye hard time. Hard time, tupo kwenye hard time. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life.
Wakati na wazangu su COVID-19, na kumbuka kuna HIV, mtu wakabaji ni under 18. Life picha picha kama video.
Records.